kugira ngo yego
ayo marira yumvikana sa marira sanzwe yagahinda ahubwo ni mba mutima zidasanzwe za madamu Nadia Wibambe uhuzwe n'umuryango we nyuma y'imyaka 27 ari nyakamwe byumwe hariko uyu Wibambe yahuzwe n'umuryango we basabana kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hano mu mujyi wa Kigali akomoka mu muryango kwa Nshutira Guma Innocent na Nyanzira Imakurata byari byishimo bidasanzwe bikomoka ku musaruro w'ikiganiro agasaro ka buraga gitambuka hano ku ijwi rya Amerika nyuma yo guhura n'umuryango Nadia Wibambe yatangiye gushyikirana na banyirarume ndetse na nyirakuru ari nako berekana amafoto y'inzibutso y'abagize umuryango ngo babone ko koko bafitanye amasura aha barimo bavuga ku mafoto bari batunze mu matelefone yabo ngendanwa
ubundi papa n'uyunguyu n'uyunguyu ariko no kuvuga ngo turetse umukobwa ugiye kuzamuza
bese natungukaye hariya ubu ni wakabi wanje ni ifura yanjye nawe murasa gutyo muramereke gutyo bisanzwe
turavuga ati buriya wasanga ari amafoto y'umuntu uri hanze
yahindutse
byari bigoye kugira icyo Nadia Wibambe yatangaza ku byiyumvo bye ariko yagerageje
ndiyumva neza cyane numvaga ari ibintu bitazashoboka ariko n'ukuri sinzi ibyiyumvo byanjye navuze n'icyo navuga ndabashimira cyane ndagushimira ko muzana Venice Venice we sinzi icyo kuvuga gusa n'ibyishimo
Nadia Wibambe yabyawe n'uwitwa Celine Wimana hari mu 1994 amubyarira muri Congo mu buhungiro akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Butare ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya Wibambe nyuma yo kuvuka yajyanywe mu kigo cy'imfubyi SOS Bukavu aza kwisanga mu kigo cya SOS Kacyiru mu mujyi wa Kigali ubu ni umubyeyi w'abana babiri Ijwi rya Amerika imuhuza nabo mu muryango we ku isonga hari Damascene Hagenimana ndi musaza w'umubyeyi wa Nadia mu masano muzi ni nyirarume wa Nadia Wibambe amaze kubona umwishywa we Hagenimana avuga ko uyu mwishywa wabaye incungu ya mushikiwe Uwimana Celine
ubu mbese mbonye incungu ya mushiki wanjye nimo kibundi umwana ndavuta ya mushiki wanjye ntabwo mfata nkaho ndi nyirarume oya ndabufata ya mushiki wanjye ariko mfite agahinda gakomeye cyane yishimo bitewe n'umwa y'umuri twanje uyu ni mushiki wanje na ntabwo ugenda inyuma mu bihu uyu ni mushiki wanje nzamufasha nka mushiki wanje nzamuhumba myizanze ho nk'umwana wanje nzagufasha nkasha ko tuvindi muri azafasha oh no nakubonye mushiki wanje ntabwo nakubonye bibava ngo byanyurume ntasije ngo byanyurume kubyumva ahubwo ni umwana wanje
si Damascene Hagenimana wasazwe n'ibyishimo gusa ahubwo na murumuna we Vincent hategeka imana wafashe ya mbere mu gushakisha mushiki wabo nawe yatubwiye uko yakiriye guhuzwa n'umwishywa wabo
ndishimye gusa imana izajya bagenda imbere igenda inyuma mu kazi mukora kose gahuramo ibibazo ariko iyo ukora byiza imana irakurengera niyo unabizize imana ikujyana mu ijuru kuko ntacyo ba wakoze mushimirire shimimana Venusi musurize cyane
umukecuru Imakurata Nyanzira nawe yishimira bikomeye kuba yarabonye umwuzukuru we ndetse ari kumwe n'abuzukuruza babiri na mashimwe ku ijwi rya Amerika
namubonye namubonye nashimye imana kandi namwe abakozi ba ku ijwi rya Amerika namwe nabashimye kuko mwakoresheje ubutabazi bwo kuntabara mugatabara umuryango wanjye wari warazimye yari umuryango wanjye wari warazimye kuko iyo tuza kwicecekera byari kuzabaho gutyo ntitugire n'ibisubizo ubwo rero ndumva nshimiye imana namwe rero abanyamakuru nkaba mbashimiye ko mwakurikiranye icyo kibazo cyanjye mukagikurikirana none kikaba gisohoye
kubaho mu myaka isaga 25 utazi inkomoko yawe n'abo mu muryango ubwo buzima bumera bute ni ikibazo musubizwa na madamu Nadia Wibambe
ntabwo ari ubuzima bworoshye ubaho wibona nkaho uri igice cy'umuntu uri bazite navutse ku giti kubaho nta n'umuntu n'umwe ndetse nta ntabwo ari ubuzima bworoshye kuko nabyakiriye neza mara kubyara umwana wa mbere nibwo numvise niyakiriye numva ko nta muntu ngira nyine ari bo mfite ariko n'ubundi nkakomeza kwiyumva ko nshaka se ukuntu umutima ahora nyishuza umbwira ariko abo bantu tutabashaka.
Uko guhuza uyu muryango kandi byashimishije umusaza Rwamurinzi Leonari. Uyu ni umuturanyi wa Nadia Uwibambe, yasaga naho hariyo umubyeyi we wa hafi, akavuga ko umuryango urushijeho kwaguka. Nabagashima umusanzu wa Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byayo.
Ibintu byose kurwara ibyago iki ni njye bari nkase. Ubu rero njyewe sinabona uko nabivuga. Kubona amuje na ba nyirarume na nyirakuru, noneho ubu nishimye birenze abanyamakuru. Nabashimye by'Ijwi rya Amerika, muri abagabo beza. Uzahora n'uwo murava, kandi uriya mukobwa ntabwo yambereye umukobwa mubi rwose. Yaranyubashye, narwara nanjye akandwaza, mbega tugafashe ikintu cyose. Igihe n'umuryango wagutse cyane cyane, nishimye nanjye nabonye indi muryango ntarinze. Imana ibafashe namwe, buriya n'umuryango mwabonye. Icyo nongeyeho, mujye muhora mukora ibi byiza nk'abanyamakuru b'umwuga kandi b'abanyarwanda b'umwimerere. Rwose Imana ihabwe icyubahiro, ndabashimye cyane. Nuko nakigira nakabahaye mwese.
Ijwi rya Amerika ryabajije Bwana Damascene Hagenimana ikizakurikira nyuma yo kumuhuza n'umwishywa we. Uyu uhagarariye umuryango kwa Nshutira Gumino Sente na Nyanzirima Kurata, yadutangarije ko Uwibambe na Adi azahabwa umugabane mu muryango nk'uko n'umubyara w'Imana Serine yarawemerewe.
Kwisaba mu muryango ushiki bagomba munani, kuko yatwa umunani bawo duhaye nawe mama zawo mu asaba umunani wa nyina nk'uko nanjye yawumaye. Inshingano izo nizo z'umubyeyi. Ibyo ni ihame nkanjye mukuru w'umuryango, ibyo ni ihame ni jyewe uzabikwa. Ibyo nta n'undi azabibaza. Kandi na nyirakuru nawe ntabwo yamwanga, yishimye kundenza, ariko jyewe ni murenze kubera ko umusenyeri twagutse. Niwe mukuru nkamukurikira, ujye ugomba kuzafasha uyu mwana.
Kugeza ubu nkakwibutsa ko imvano y'ibi byose ari umuryango wa Nshutira Gumino Sente washakishaga umukobwa wabo Serine w'Imana baburanye mu mwaka w'1994. Uyu yagiye atwite inda ya Nadia Uwibambe yerekeza muri Congo. Amakuru avuga ko yaba yarakomereje ku mugabane w'Uburayi cyangwa se no muri Amerika. Umuryango uramukumbuye bidasanzwe kubazumva ibiganiro cyangwa se nawe ubwe, bakeneye kumubona igihe yaba agihumeka umwuka w'abazima. Ehh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.